Michaina hoji kan koreo ne kofeki Nambia kan medozo joini ditu wazele weki So city, so revola, so chupi na saka keki Na sozo kula la spana kwa mka jeki Benka manako pita rita o emailed Sacramento Kings Chris Webb El hago camino hacia la libe vitimento driselb Life is full of twists and turns le madrina giseld Na sepo chea wenda ni mtambo o kichwa Aseko sea jaribu jambo jipya Na nguvu zaidi ya wazo ambalo mudake umefika Hivo sijitus kwenye hizi haso kiwa sombabe wa hizi vita Taishi vipi kwa sina kitu Tangire na zikusanya tukila siku Maskina analia ajaona mchana ajaona usiku Asekujua kuthamini hakuni issue Anaekujua hakuamini na amna bifu You win some, you lose some, hivyo ndivyo ndaga Na so kila nacho kilenga uwa nania kipata Na mnachokula kinshibishi, najua So mnavyo mpiga pini linsi wini mnazengua
Sifutiwe, shika pesa kasao vile lihaso Na machozi menge no lenga na ajafika kwa macho Pesa ibadile mikono tu, badile na watu pia So wenye midomo tu, hata ale watu jaisikia Simba
Two, five, five. Yeah, I'm on that presidential mood, Tenaki Rice Mzee 255 to the world on my license plate Man, these are the type of words that the wise exchange So why explain when they see me the prices change Leo season tumekutanishwa na nyota Kila feature na feature kutosha, feature na chosha Unaweza kurithi kukosa, ukicheshi ukokotwa Last born, first to rise, nani Mexi na ngosha I keep it a hundred, kaniko na kazi mia Sui nani kaazimia, nasikia kazi mia Kwa kuwa anazimia, hizi kazi anaposikia miwa dunia Even flat earthers wananisfia Room full of kangas, yeah Badu inanesa yupo, mazi ya kitanga Afu na muweza Gafla, livaga kiatu chenye dawa Kila napua kanyagia na tia adabu kwa wazawa Mwonekano swa kibantu, ila watu ndo wakawa Na gundua kibongo bongo, huu kijana hako sawa So kama hauni fahamu, usibonge usikanushe Nikijito fahamu, wala usiombe ni nyanyuke Don't kill your own game, ile kinyonge ukumbuke Ni sawa na pusha, ne waza jinyonge afu avute Never seen a line, that's a fire sign I just brought back the old Gosha from his prime time Now hold the torch for me, Mex, cause you rhyme tight I leave the game in safe hands, not for limelight I, captain, catch a high five See the proper rappers are gone as a corporate laughing You homeless, what's more than magic is falling They call me, I bring open caskets, problematic, more erratic Look me in the eyes and panic, try to hold a Grammy While I hold the Grammy upon it But none of that really important, walking on the path of my moment Coming for blood like brother, I'm home I'll be the hope of the continent, man, I'ma just die A relic, apply the pressure Revitalize the mic and let him define the credits It's only at the top, I'm a viking on psychedelics
Simba Simba And I just brought back the old Gosha from his prime time Simba
Watu wangu wanangamia kwa kukosa maarifa Tanzania inangaika kwa kukosa taarifa Wanasiasa wanaongea tu na kukosa maanisha Ila inchi ya hali hakika tutafika Fanikisha, insha Maliza Uzalendo ukaua ukawa Sawa sawa Uchawa umekua rasmi sasa wanzishe mitaala Hala hala jirani kwako kuna vuja njoo kwangu sawa Kusifia ndo mebaki midumoni mwa Ha Bado tunangaika na zanati madawati na vyo Mtani watu nalala kimanati chumba na cho Kwa inchi ya sali We jomba ni so What are we missing Mbona tuifiti Economical started Wheezy Mangadibyo na tukimbiza mchaka mchaka tizi Why are you scared nigga Go to church Wetera Nataka mkach ama L-O-R-D We niko na mchofu tunendeshe jiji Jiji Wada kiwanyesha uji Amuji Emoji Sababu za kula na uli shodi ya kija kuji And you know she's freaky like bad and bougie Pasta Tony na maoni ya lojama ujuzi Na sindo zetu kwa kilisha so jana ujuzi Setoka jana ujuzi
Simba